peace, oh baby, it's your baby.
Hey, you're in trouble.
Huda! Yeah, yeah. Oh baby, why? Why you come balling on me? Why you don't pick up my phone? Oh, my baby. Oh baby, why? Why tell me why? I'll be part of my name. Oh baby, benzina liko leza, we una licho mbeza, na unaona sawa. Kama na kupeleka, bidu bidu mchuzi wa kweza, aola hapto na chama. Baridi, baridi, mami nasema baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, mbona baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. Wazangu wana faidi, faidi, mbebe fepa kumsa.
Nishalewa
kwa penzi lako, japo kama kicho.
Nishalewa
labda na isi ni wako, hadi mbele sioni.
Nishalewa
baby shakula kiapo, na bado siko.
Nishalewa
oh na la la na na na. Kama gita nitapiga zaidi ya Santana. Iyo vita kwa baridi nitapambana, umenifanya kwako nisitoke. Ukanitoa na mawenge, ili mradi tu huruma baby, my baby. Take my mind far away,
far, far away.
Busy time sweet chocolate, yeah. Hey, baridi, baridi, mami nasema baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, mbona baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. Wazangu wana faidi, faidi, mbebe fepa kumsa.
Nishalewa
kwa penzi lako, japo kama kicho.
Nishalewa
labda na isi ni wako, hadi mbele sioni.
Nishalewa
baby shakula kiapo, na bado siko.
Nishalewa
oh na la la na na na.
Oh, na 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 na. Mapenzi ya ugaidi, gaidi.
Mm-hmm.